Okay. Okay, mitoto wa Spartakasi. Tunaendelea mitoto wa Bontwa. Kabisa hapa kibisa MC naongea. Mama you give me promise. Promise unanionea. Promise unanikosea. Promise unanionea. Promise unanikosea. Promise unanionea. Mama unanikosea. You give me promise unanionea. Promise unanikosea. Wewe asubuhi kumekucha ni start moyo wangu labda kuna kimoja cha yule. Haya naumiza kichwa yani kumbe mwenzangu nyani alioni kundule. Mama si unajua tulipendana sana wewe toka shule. Bwana toka simamisha eti mimi nimefeli kozi ya mapenzi shule. Promise unanionea. Promise unanikosea. Promise unanionea. Promise unanikosea. You keep me promise unanionea. Promise unanikosea. Promise unanionea. Mama unanikosea. Ama kakitesha we anaelewa. Pasopa si anajua. Akitesha we anaelewa. Pasopa anajua. Aeti jana mimi nilikupigia lakini simu yangu likacha. Eti bwana likupigia lakini simu yangu likacha. Si ulijua kitambo sana kwamba kidensa mimi kwako nimedacha. Awana singelilumba mapenzi mimi na yasakata. We promise unanionea. Promise unanikosea. Promise unanionea. Mama unanikosea. You give me promise unanionea. Promise unanikosea. Promise unanionea. Mama unanikosea. Imani mwenyewe nilimpa barua kulete. We imani nilimpa barua kwamba kulete. We imani kitambo anajua mekuzimia. Nilimwambia imani anipe jina yako mimi nguitedia. Acha usione kama mama mimi nakung'ang'ania. Alikusifia kitambo sana, unagulabia. Aishe pula kosha sankiliona, mimi ndo ntazimia. Aiti kwende, baka kwa mama we kusalimia. Ana ukiniacha dota kupala wa mama. Na siunajua ndakusemea kwa mama. Siunajua ndakusemea kwa mama. E one time none acha uluma. E one time none acha uluma. Mina kupenda. Anasema oh mama. Nasema oh dada. Nasema oh mama. Nato kupenda oh mama. Oh dada. Nato kupenda oh mama. I'm looking for you. I'm a mama, I love you. I'm looking for you, mama, I love you. Looking for you, mama, I love you. Reggie, I'm looking for you, mama, oh, I love you. Reggie, I'm looking for you, mama, I love you. Reggie, I'm looking for you, mama, oh, I love you. Kama ulisema twende kwa wazazi wako, sikupinga mama. Kama ulisema we wazazi wako, sikupinga mama. Asa kwa nini mimi mwenzako nakata nguo? Asa kwa nini mimi mwenzako naumiza ngulo? Ae chinjo karibu yangu, si unajua wewe ndo mama yangu. Mana mekukabizi mtima wangu, mekukabizi mtima wangu. Awe I see a time wasting, did you love me? Right. Seka. Ama ifene baiso. Ama izino chieka. Ama ifene baiso. Yet you want to yap with the single richer and you yap with the single richer. I'm a new Zamadi, you patekula.